Mukukuma nandizo mwesi, munga choga wanandimbare wina. Kapena mwina muli ndichimo, la menesi munga tola pa.
Muye alipo, ndipo okonzeka, kuti iwe ndine, timupase chimora tu. Kutiti ende munjira yomwe mwini arufuna ndikurapa chimora tu.
Sana ndimchimako kusanga dzapwino nditsoi patso kama mchima wanga wofunadi kusanga dzoi pa kambili tupila ngali machimwa tsau mulungu na bereka kuvuli neo soka kwaneo singidzi wachuchitika kama mchima wanga wofunabe kulapa kuyenda kule mulungu kama chimo la pakati tate wanga mozo nilege sale muyende nineje sanjano mujindi pita nono kumambako moza nilege nene jimwanire muyende nane kumambako. Zovutari kusanga njira tsewiri ziriko zovutari
sukangaka
jina yopita kwa Yehova ndio ipaeli ndimanzuzo kuma kuma peto ache kuli moyo wa muya oh jina ya satana. No, hope to monga chitonya dako kama infa ili pafubi. Oh, 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 nakana satana.
Tatensa ndipitiri.
Nifuna kupita na nuku mambako.
Kienera ifa kama mchitire chifuno.
Musa dilegele le dimoni na kunja.
chakone, chakone. Zofuna tsanganje tsamwa mbatso.